dadka ku dhaqan magaalada Baladweyne xarunta gobolkiiraan ayaa cabasho ballaaran ka muujinaya maamulka gobolkiiraan iyo sidoo kale kan dowlad goboleed Kirshabeelle qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan duuladka magaalada Baladweyne xarunta gobolkiiraan gaar ahaan xafada Holwadaag ayaa sheegay in aan la soo gaarsiinin wax gurmad ah ka ku aadan dadkii ku fatahay wabiga Shabeelle ee ka qaxay xafada Holwadaag waxayna baaq u direen dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo intooda badan bulshadaasi ay ka soo jeedaan
eedan dibooto isna ma falaan dadkii inoo awnaad la dirsi ilaahay awnaad ku tooge dadkaha aan tirog may kuwala si aanu kale buur ku roga roonoono qoraxsi ma roog una lagna araga bumbale ilaa may roog la masini roog la lang oo han oo nadaa oo walna noqor la walna noqor daa oo midna ma jirta dadka asiin baan dog isiin maalge la walan aan ma noolado lang aan haarnaan mir gaarnaan suka noolada male urna may dhaayif formaysiin ko sadana inay nin suubi musuuna min suubi wal hersani wal guntina wal oo wal baad la iriid ku galna i wal ka yeedanay inay nasiyo ku siin ko sadan lahay ado ila dadki la doorday oo shicibka la han doorday kursiyal ka shireed ay ka fadhiinay kursi wal matar dadka oo dhamaadan ad kursi shilay soo baad ka fadhiida may amas mayna mayna noolaysa dadka oo meel aray oo u doornay shicib ku doorna ila koofur galbeed may kursadaana in iyo han diyan si una haqani baarlamaan haade meel kursi aad ka fadhiin kursi shilay wal matar in way ku asadaana dadka oo wal goradke oo ulumadiinka in waxa nafiiriyan ku qosadaan oo il naxariis ilaahay la naxariis la laha nafiiriyan kursi shilees wal mataro kursi shileeda ka fidin dadka badhamaadeen may qobadas lamba baa dilayt ayaa digee dadaha duugni hadaa taasiigu koyni ayaa lan karfantiya taalo way wal kal mir karfano badal way may si qosadaan dad walaad oo in daacadna ma siin wal ninka gudbidan eedan dhabaystagna hob walay unana duubtan meel isku gentaan eeda dhiban dhate lan nisuga oo haakin soona dibshada tan ada walamba qoloon baan qoloor dhig isku ma sameeyo oo ku qolan aan la jar lan hadan waa hortiisan yaan la jar horta shagaysitaan ho beer falahay beero biyo ki jar gooyay lan taabdin falaw ma la qorni lan aan guraw ma la wal dad ma hada qornamay wala saana walaalayaalka inay tiig ma wala saana dadku oo madaxweynaha iraysal wasaaraha in baarlamaanka bay ku asadaan in naxariis ah ay fiiriyaan ilaahay naxariisna eedan dib qob dib wala bin aadna sha ilaahay din shaqadii bin aadna wala sha in ki gargaar ilaahay gargaar laas in ku asadaan waxa ay waa arway intee guuro saarin haan leen aragdan haan kala din deer korn ol aragayo il goone la ka fiiro guuro saarin intii biital intii damerlas intii burku dha intii bali ila don dalad may may indisana ila barka aan la wajaran dadka intii la mirogan ay eelka bar inteew era dhawu meel leeyay roog dadkii shal rooreen way shal fariin may siin ko sadaan dadku wala duubo in daacadna walinka duuban daacadna ma dadku walinka sheeran un bari maseen maseedo korno baa wal un ka seeno baa dawal ma goran un war leh ka korni may la faaday in min nasiirida un bari maseedo kor laakiin bari dhay wala ku dhiyaw qoraxsan intirsanayna anin shaagahay un waa biyo bin dilena ha guurane ha si aad guurno laakiin may dibaanya dad badan aanan ma guur kor lagu dhagu weeydo oo beerle aan bul maqaata ma may sin qosadaane
isan qofadu dad oo qoysa inta roogto dadkaas inta ka baraqay dad kale ku badanna dhinigaas kale oo jay ka roogan dadkaas inta ka barakay markii hore beerle aan badanayeen beerosho biyo gooy sidii goor afar goor shan goor biyo ku gooyeen hadda saadin la roogo idooga iyo dhaftiyo deganaayeen biyaha gali alaab laha ku qaad malan walba naftiisa la roor inta roog haad on kooytay ila saadin wal haanteeg isan hadan nin kooytay wariyalka maana wal kala ma jiraan gargaar oo biladkan yaalo hana deer mala seefa marko 150 nin shant inta ku soo kaysa dadkii dhibaato hayt baahi hayt jirri hayt cudur ahay biilaan hayt dadka hadda inta nin kooy oo heeyda walaa duuba way siin ku codsadaan oo nadno deer siyaasana masaakiintaas rafaasan intii walin qobad walin helo kor kii hungur in sheena kii daaw in sheena bilaanta birshi hadii haarka qobada wajiga kar ka saaro hayt magal us walaashi ba suftiis ba meel suray masquul ma haysadaan nadaafin darajarta dhibaatada saataal hay'ado gargaar kale oo umada gargaarayaan dhibaa hadii ilaahay sheene ilaahayna dadku ku biyo koro laakiin ninkii gargaaran wado